man trying never see si party. Sendanga eni sumzale ngeko kalu makelwane ishina basbone ga mahata nistolele senza wani ay senza wani nistolele senza wani bekunandi zolunge kuspetha bantwana bashisa ibhati senzanga eni sumzale ngeko kalu makelwane ishina basbone ga mahata nistolele senza wani ay senza wani nistolele senza wani. Ngingaphuza namhlanje ngidakwe ngivuke ngakusasa ngigula kungizwe ngithi ngiphekile kanti namanga ngifuna ukuqaqwa mnandi jwala engabe baxova ngami wamnandi jwala engabe baxova ngami. Ngingaphuza namhlanje ngidakwe ngivuke ngakusasa ngigula kungizwe ngithi ngiphekile kanti namanga ngifuna ukuqaqwa mnandi jwala engabe baxova ngami wamnandi jwala engabe baxova ngami. Wakhala umakhelwane esibona sidakwe sonto lonke buza imali nithathaphi nephuza ubusuku bonke nephuza ningalali nixolele mzane kumnandi embajwaleni. Wakhala umakhelwane esibona sidakwe sonto lonke buza imali nithathaphi nephuza ubusuku bonke nephuza ningalali nixolele mzane kumnandi embajwaleni. I'm not in trouble.